Yeah, it's Pipe with Big Jer and then I.
Mr. Reasoning on the mix.
The coming days.
Exclusive from Zed Hits Promos.com.
Bila one paka sati nga shangila bengi bafuwa wa shikwati. Pashandi bapange na pati. Shibombela nekan, shibombela nekan, inebon shibombela. Yeah, mupange na pati. Shibombela nekan, shibombela, inebon shibombela. Mupange na pati. Shibombela nekan, shibombela, inebon shibombela.
Bala ukalionse mukasu ba de hotel. Yashila kutusha bazilo ni nojo. Unangani bumpela fe negative 5. Ukulala ni 20 kubuka ni 5. Bate papu atenga ni afola luandu. Kukwata moti achi ni dhupa na banandu. Mushiku mukasha mande chimbala chika mocho. Kukano kubomba ni zero kocha. Mande tu mande no pinuka walo. Kulofa la punchito wala ndalualo. Kukwata komane muklabu pe kuingile shandala shandi. Wikwato mufimbila.
Shibombela one paka sati nga shangila bengi bafuava shikwati. Pashandi bapange na pati. Shibombela nekan, shibombela nekan, inebon shibombela. Yeah, mupange na pati. Shibombela nekan, shibombela, inebon. Bon shibombela mupange na pati shibombela neka shibombela nebo shibombela
kwali bakufya swai kupati babwela kona fast eye kubomba neka ngatwa fola bonse lilikona les paka twa kolwa bonse. Yeah, allow me to hustle for my own family na kweve ndine face born funa cheko jamwe me these days I think kukuzeva is a mistake sinema kupenda pa these days. Na losing a hope to my fake friends. Ni one paka sate ni pala uka one bow. Kachita kumoshewe paka uka mlepo. Yeah, leko nipanga busy. Kale mweni funi la it is what it is. Yeah, nisoche na power mwezi tutamb. Mabipi ba magwa mwaka stamb.
Shibombela one paka sate nga shangila bengi bafuwa wa shikwati. Pashandi bapange na pati. Shibombela nekan, shibombela nekan, inebon shibombela. Yeah, mupange na pati. Shibombela nekan, shibombela, inebon shibombela. Mupange na pati, shibombela neka, shibombela, inebo shibombela. Shibombela one paka sati, nga shangila bengi bafuwa wa shikwati. Pashandi bapange na pati. Shibombela neka, shibombela neka, inebo shibombela. Yeah, mupange na pati, shibombela neka, shibombela, inebo shibombela. Mupange na pati, shibombela neka, shibombela, inebo shibombela. Yeah, za twinzo mwela, za numumanga mabondi, ni chai ni chikwela. Chim chim pao na chino, cha mukalashi, bashilaya na si.
Mr. Reasoning on the mix.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.